men. He will dwell with them and be their God. This is your moment to experience the unfolding and affirming of God's mysteries in undiluted word. Beloved, Christianity is a transition from humanity to divinity, a heavenly calling to rule with Jesus Christ. But first, you must identify and be identical with Him. This is Tears of Christ Ministry, non- and interdenominational. Tune in to Spirit 88.3 FM and listen to Rogim Our Life. This and every Thursday from 8 to 9 p.m. Rogim, the revelation of God in man. Rogim R, revealing Christ to the nations.
So shine forth your light, Lord. Shine it right through me. And may I be like you. And to do what you.
Share Onyankopon to my dying one nipper moon. Now, bet now, woman, now when you own Yankopon. A brand new year, so we bet here on Yankopon and hint us him. Then, not some crowding away you need the Esusudia Ashemudin. Adafo, Christosomi and Sisaye Fini Payemu call on Yam Yomu. A young so fret. Say ye new Christ to be the idea name mum. It shall say ye yet to send your tear answer. Tears of Christ Ministry and our TNK. Fawo feed ye to Spirit 88.3 FM. Not ye Rogim R. Gawa de Biare Numre. No watch it, copy non cron. Rogim R. Ye ye Christo, a chairman saying na.
We are singing men in a betchem, and so make a caution more, and no name the chire. Within the veil.
Wo afimo special retreat wo bronya bosome da eto so aduonu mienu kosi eda aduonu motwe wo oboase rogin retreat center abompe yp junction wo nyankopon nam na sofo so beda ahenwani mo intasem adi 2023 special retreat itwa se wo kan yesu kristo hwe na wo dane di kire amansan da bia.
God speaks from his throne. He reveals from his throne and instructs from his throne. His kingdom must come down from his throne. Out of God's throne proceed lightnings, thunderings, voices, earthquake, great hill trumpet, and pure river of water of life. Kingdom of priests. It is time to know and experience what proceeds out of the throne and the one who sits from his throne. Join the Tears of Christ ministry from December 22nd to 28th for the 2023 special retreat at the Rogin Retreat Center of Obuasi, Abompe New Site, behind YP Junction. Revelatory messages out of the throne from God's anointed priest await you. 2023 special retreat, you have to foretaste and manifest Jesus Christ Day.
Yada, ora yesu asi wakwanya wasandia mayu biu. Adofo senye oti se jingle no ekano eradi aduma bosumi ya iwumi ya 22nd Friday 22nd ene jumadi ene esha asi 22nd no reporting day jumadi ene ebe koso wo obuase Tears of Christ Ministry non-denominational and inter-denominational ye retreat center kesia ewoho hona afibia ye special retreat ti afeno ekwa wiye sana ekwa chenya nkupo anim eji edi eji ni wakwa nchire di mwode diye ni mpaibo ni nyankupo ansi unsia ha ekwa chenya nkupo anim na edi ura afifufru ni mu ti afi eye ebeye wanijie se uni yebeko sa afashe sunkunya bomodi anse number se edi betu jano obefa aya kumase ye organize ne ye the basis echo ano sa no witi ya ulolo fe ne ye de wako retreat center hono ha ye banso na basis ne de waba se wanso pese wo banso dia uduru obuase sports stadium hono ma ha na ozi ope abompe former YP hono mu uduru abompe a retreat center kesi ye Tears of Christ Ministry ubusa obi abechio hono juma die ne bekoso odofo ehun hia se obefa bibia de hia ne wata ade a oribe danda ho enanum no wata ade ade be danda ho afei nso afode a obebbo ahye urade anu onyam ha jumadie ne de untia kanfi bia untia kanfi bia sika sembia ni apart from afode a bebbo by jumadie ne ye se onkran se afei na opese uni ye ebom eya afidi ya ana kunchinu ha de yakire komu ya minichi na be maye aduane a e de bebreki ye onkoto aduane ngudi aduane fufuru bia apart from the minichi na de be ma o tie niye ntime ha ho emfa aduane bia ensha ho ma ha bibia family shun camp de yan na wata de a obefa ene o sika o de bo urade afode e no nko amemfa bi fufuru bia de aka bia no ministry ni be provide amount aha me kan say e free better obi na ti aka nti na ehun be hia se onso be bo afode a e be share urade anu onyam na sa akova ni nyina nti urade aduma 22nd ene ye reporting day 22nd has 22nd eh Friday 22nd the bomodi answer on ye ebe bomadi ahia na fee the assembly through a ye kwakwetwa nyankopon animo ho no yakoti afi ne nko a eho no yakope mu adi ye no eh out of the throne the fee onyankopon ahingwa muba odofo eh di ensem niema bebre ne fee onyankopon ahingwa muba e de na ebe ye 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 nyankopon ma no de fi nyankopon ngwa ma no ebe ye ndai ye mfa so ewo mu yesai na obi a wonje awradi ni so ono so eye ne dai ni nyina bra na ye nko twen awradi anim na awradi mfa ne nko aso e ma ya sei mu adi ye na ye mfa nante ne timi abo bra ebe so nyankopon ani enti menye hu mfim na me kaities of Christ ministry members ni na kuma sese ne amfibia ye no ye de ba sese ko no egusuwa age registration so person o join ye bas ne nko ade a bo modern answer numbers e de betu jo an obefre na ye hu nipa dodo a ye hu bas dodo a ye de ko se wo anso o pese wo ban so de a any problem uduru obo ase a sports stadium ho no wo so pa abumpe uduru abumpe a former yp ho no na a yp bakery former yp bakery na uduru a so pe retreat center ats of Christ ministry obi a be chiro ahona juma die ne be koso the Friday 22nd of December a reporting day and a 28th and also a be any Thursday 28th no and also a departure a be free on Thursday and opa to na ye free ho and ti juma die ne nyina be ba ye Wednesday anwumre nti Thursday and opa na ye free ho no nti kai ne hye ne nso na ni ye ni ahia na nyankopon ni ba ye kese ye wo opa de oje ne famu die amanema enti wo kumase na se wo pese woni ye kwa obetimi alpha number we 0246199817 and answer 0245888969 0245888969 wo kumase ene ne mpata mu wa na pese wo be join ni kumase for na ne ye kwa enu so ekwa wo honum so be free na oni ye di asiamu obetua keska ene de manka na me dada obetua keska so wanso person banso dia uduru obo ase a sports stadium oso pe rojim retreat center ats of Christ ministry obi a be chiro bebi a obeda ni nyina ministry na provide ni nyina ma amen ha ho emfa bucket enkura ni nyina ministry na provide ama de yana wata dia me si nanum no de bedanda ho ɛno wa for de enso arbebo a share urade anu nyam ko program ni nyina no mi se eka tia na ebeche etia ten de kai ne hye ne so na fa afode etia se fa wabo ade ebra urade anim ha nti out of the throne odo fo e de ese ma asem ne so out of the throne de ne fi o nyankopon ngwa ne mu ba ɛno na ye kwakwɔ nyankopon anim e wo ho na ye tie de ode ba fi ngwa ne mu amaye ɛno na ode ba yen yen odofo bo modern answer manenya ode manenya wakono so ni ebedi ahia mu afi mu na ewurade nam so be ye oji ama obebere emra so se ye de ene djuma die ne so eba tisofanas obebo mpae na ya se ene djuma die na se
ye bo mpae onya metum fo era was ene nwumre nso ye ope ne wadum tina etia e ka wasem iso se was my enemy en ka wasem se ne usipe okache ele se me you be obekan de shamma dwene ni de shamma kuma mu erade eno na o mahia obi e hwe o na de obekan ono kre amu mate no eni hia eno na yeri yi ho amase na nwumre na me so da utimu padi fa kire o ma jaya cry ti nyina a chawo nsa wale woni mo na obeyo ho adwuma ne no hia yarisa no hia en kenyan ene urun pa wa ira no do mbebe fie ene ye kan je ho shawon sa sa ma ye kan ni ko ye ni pe ya fe abara bonso en to se na po support se sa me kan wi a se ni bedu ye ni ya na betwin da sa na tana se anadwi di hene wa semra tumi ni an odi mo shira o ma iwi en fo ase de ni yeda was ishra o yo kesi ready isu dimu e bom pa ye amen
amen Aradin shaw pa na eyeni so so se enen so yeni o asia ewo jim awa jumadie so se de yawada enyumre bia na kwetiko si na nkuno no rare de dom yen emeni ushia yenim se jumadie se udi echire ana se otai di echire na otai tie ya ejidi fi se yedim na yenso ye kahwe ye jumadie eye ewo yumu ewade nam na semso ntinim se wonso sana eye wa brabom enim se de ntoso eba o kristo sumu enim se de ni bue bebre eba o kristo sumu se de eye ma yenso eno ntine koso kanfo se rojim awa jumadie ema empa ohoda enen de di kanso a ude wa fidia to spirit 88.3 fm ana o hwe jumadie wo rojim multimedia Facebook live ye ma kwa ba kesie pa na yenim se e radi da bue kwan amawo na nwumre se ti jumadie na hwe jumadie na sen se radi onyo bibia kwa na bibibia o ye o butaye a ode yo edo nti yenim se de butaye bia nti nwumre wa bie kwan amawo ai na ne de kan ya uti jumadie yenim se sa butaye ne bebem jumadie enko awiye no na jisa buta ye na ewade wo maye no wo ma wo nso na bem said ye nua same kan no eguso e kai ho special retreat ebaso 22nd to 28th December regime retreat center obuase ye jumadie afibia ishia ejidifo ishia non an interdenominational ministry nti boundaries be enim ejidi ni bia wo pepa ewa dide to akoma so se eni enhia no Tears of Christ Ministry akwanya no ho ma ho nhyehye na ode to ho no yenim se rade bi bue kwan ama won so en jumadie afi yene wako jumadie oba be testi yenim se rade wo enhyehye pa ewo mu ema wo Awadin shraw. Ena nyumre nso ye toa ye nkomo a ya shaase ye America kreni na ye jina asem the house of prayer, a place for God's manifestation. The house of prayer, a place for God's manifestation. Na yesuya bebre awadi adom. Awurade nam na sɛm so abue yi nyinaa yɛni ama yɛhu sɛ awurade wɔ bia ɔte ɛne fie na saa bia no na ɔhunu sɛ ɛna ɔfrɛ no nso sɛ ɛyɛ ne mpaebɔ fie na yɛhu asua sɛdeɛ mpaebɔ awurade ani a ɔde hwɛ mpaebɔ teɛ ɛne nhyehyɛeɛ a ɔde ato hɔ wokasɛm ne sɛ ɔnam ntumadan a ɔmaa Mose ɛyɛɔyɛ ɛwɔ serɛ ne so ɛde kyerɛ sɛdeɛ onipa wohyia Nyankopɔn onipa wobɛn Onyankopɔn onipa ɛba Onyankopɔn anim ɛne nipa tebea korɔ a mewɔ mu a metumi bɔ Onyankopɔn anim ɛma deɛ ɔwɔ ka kyerɛ me deɛ ɔwɔdi kyerɛ me ɛma ɔno ne ho adi yi a ɛwɔ ma me no ɔde ma me ɛyɛ tibia bi wo ɛna mewɔ mu tibia bi a ɛwɔ sɛ mewɔ mu ɛno na ɛbɔ kwan ama manya Onyankopɔn anim aba abɛn no ama ɔno nso akasa me ho ama mahu deɛ ɛhyɛ ne tirim ne nakoma mu na me nso mayɔ ɛno ne agyina so ɛbɛgyina ɛho sɛ God streams out of his pleasure. streams from the rivers of his pleasure. Nyankopon. Ofinanikam etnemai. Ofinanikam emie hunipe. Obonye wanyina amane ho. Eno nti bibibia wo. Bibibia wo wiase. Ewo ho mo Nyankopon.
Enika.
Wo ho mo Nyankopon pe. Me nso meka ho, wo nso wo ka ho. Bitiasia, bitiasi mo Nyankopon pe. Won so woti asia, woti asima Onyankopon pe. Enu nti ne ho hia se anamon bia me pese mituo. Jumadie bia me pese midi. Bibi bia me peso miyon. Ehu hia ma me se me hwehwe de wo Onyankopon adwinim fa adekrom. Me hwehwe Onyankopon pe. Ewo asem krom, tibia krom. Na my day, my yo. Every say, me huni peno. Na my yon. And no ne ma me, me huni on Nyankopon fe. And no ne ma me, on Nyankopon ne ni kami. And no ne ma timi so on Nyankopon ni. And tidane da wo se mi hu se. Bibi biye e koso. E ye e fa me ma brabum. Anuanom bi abrabom babusua madwuma sɛm ho brɔno amete me man Ghana abetim ɛwɔ sɛ me hu sɛ abre bia Onyankopɔn wɔ ɔpɛ bia ɔhwɛ sɛ ɛbɛkɔ so na ɔwɔ ɔpɛ nso sɛ ɔpɛ sɛ me hu ɔpɛ sɛ yi hu de wo onu ni trim na she na kumem na etumia nante enum enyina so nti a yede ka we ni se bibi bi e fa e ho bi Onyankopon na ni ku ho everything regarding our lives Onyankopon ni ku ho God has an interest Onyankopon owo interest ka be ka na fi se
Owo
pebi, aye. Owo pebi omo. Asim BM. God has a certain pleasure. He wants to stream to us. Owo, any can be wo, any GB, any GDB wo. Adi interest wo. Adi bia e kosu bia. Owo mema brabum. Sami yani ba. He has an interest in it. Our person me hu. O mai o de medium. Owo an interest in Ghana. God has an interest in Ghana. Our ho kasa bi ayeka. Fa o mai Ghana ho. Ama akoye se Ghana atompan. Ama akoye se Ghana shinipa bi nsa. Enye no kre. Omai Ghana e yura Yesu dia.
Amen.
Yesu any Ghana Nyankopon. Enu nti owo an interest in Ghana. Ah o hwese. Onam ne maso. Ebe ma Ghana yahuni pe ne edi atena. Efa ya mamuo. Efa ya sikasem. Efa Ghana every sector. And everything concerning Ghana. Jesus has an interest in it. That you, on you say, say, be a partisan politicians, they be who? Or you say, ni man, they be who?
That's right.
Na ni man nam, or no one kita who die so, or na one pie boom, or na one bra ba wo bo so, I chin ni pa ba. Am I yo? Oh, am I ganem? Oh, say, osofo panyin no atade na afade Onyankopon share se won tiesie ma no no. O hwe na betia. There na wo.
So ko dimie no no.
Yes.
Ma ku kire go.
Six wa ha, six wa on. On and a breastplate ni muso. Ya di 12 stones. And da ni kukum sa. And on the two shoulders, earning stones nso wo ha. Yak all so won. Ain't you young couple? Why no, Henno? Also, for Penin, would you then name an idea for you?
Debo so panin no.
Oso fu panin no gye nanim ni said ye all carry won di won aba nanim no. En wo hwa yo.
That's right.
Gana say you.
Davida.
Gana wo soro no. En wo se onyankopon nam ne maso. Etwimba. Ni ehu ni pe. Enti hunu se God has an interest in Ghana. Mabusia wo so abusia God has an interest in it. The El Koso Bia Wabusianim Unyanko Pomba Yesu Christoba O Christoni Hunu se Unyanko God has an interest in it.
Well,
or Pepebio
Pazu.
I was a Koso Wabusianim. Na e you or no neddy.
Wow.
What you mumble? God has an interest in your work. Adwuma or the share on sa or do a room. He has an interest in it.
Baby
I'm chradiano. God has an interest there. And crani bi bia my colleagues. A jum huawati.
Bang
huawati.
Bang huawati. Ahinina udino.
Ninina. God has an interest in it. And untina abribiano or shase. Ye be jina jina bria. Onam akwaya hodo so ebe ka di trimpo ebe yi di trimpo di achre aye meni o ya sede ese ne masɛ ye be gina tibia di oka ne di oyɛ di be hu eno na yesu kire suafo no mpa ibo ka sɛ thy will be done on earth as it is in heaven onyankopɔ kuma so de kɛse ne kuma ene sɛ nipe ebe yoho ewa asasi isu na nipe pam pompon so ene se obeyi ni huwa di ewo nipe mu obeyi ni huwa di ewo mimu obeyi ni huwa di ewo umu onyanku pompem pompon so pa manipa ema na bodye ene se oyi ni huwa di ewo nipe mu nana bodi ehu onyankopon se de ote enu ntino ogbo nipa ka se me ogbo nipa wo
mi
suban so se me nse so in my image after my likeness en diso onyankopon wo anaso onyankopon apedie mu nyina no ne mpompon so na pedie nyina wo se ko wie mu se ono na bodi ebi hu no na onipa mu ena waka se oyi obeyi ni ho adi ne mayo nyina yes metimi ahwepo anya adi ye bia fo nyankopon ho metimi ahwe nsoroma metimi ahwe owia metimi ahwe mepo nanso onyame yoma yo nyina ade ose nipem eno no onam ye na ji nkwa Yesu Kristo so onipa odi kan a onyame yoma yo nyina de na ndi ewo ni mu na ode ebebo kwa to ho amaye nse enye Yesu nkwa o na emum onipa bi onam Yesu Kristo ho nimdie so ebenya adwene se onyankopon botae se oyi ni ho adi wo ye mu na wali ni ho adi wo Yesu mu no ono nso enwie peye wo mu no eye saa ho mayen eye saa ho mayen enti ani mra ye ho so sa se onyankopon ne na ne pepa ema onipa onipa bia o onipa bia o ti asasi so I don't know Yohane kan John 1 verse 9 say we need to cry higher a shrey ma onipa bia oba asasi so no cry higher ne de no cry higher ne se uye fie mo nyankopon
Jesus
uye tena bia mo nyankopon uye osofo mo nyankopon uye ba mo nyankopon no cry higher no ene se ye be free ignorance the ignorance about the dwelling place of God ye be hu onyankopon o kase ne te ne tena bia ete sen onyankopon ne ho di ye the manifestation of God ete sen ene onyankopon na sefo ne makra ete sen we ni no kure han ye wo se ye ni buema eno nso ne asase yi so tena ne pe ema me mabra ba me ti wa asase so madwuma ye maware ye me matete ye mabusua me dam adwuma me yo ɛno nso wɔ ɛpɛ ɛwɔ mu aa ɛno nso ɔbɛsɛ mi na me nante mu na mede yɛ dɛn ɛtena ase ɛno ne yɛhwɛ ɛhu akwan ahodoɔ a onyankopɔn ɛfa so ɛkasa ɛfa so ɛyi ne ho adi ɛfa so miahu ne tirimpɔ yɛhu sɛ ɔnam adom akyɛdeɛ so ɛyi ne ho adi ɛmiahu ne pɛ yɛhu sɛ ɔnam abɔfoɔ so nso ɛmiahu ne pɛ ɔnam akwan ahodoɔ so events ɔnam even the weather ewiem nsakrae ɔnam so kasa ɔtumi nam mmoa bo so ɛkasa ɛne ɛhwɛ bɛhu sɛ onyankopɔn deɛ nti na ɔkasa deɛ nti na ɔyi ne ho adi abere biara ɔretene no ɔretene sɛ ahia deɛ bi nti ɛna ɔretene ahia deɛ bi nti ɛna ɔrepu biribi ma ahia deɛ bi nti ɛna ɔreyi ne ho adi sɛ saa ɔno ne streaming saa ɔno no tene a ɔretene no saa ɔno ne ho adi yie no it will come to address a need ɛno ne yɛhwɛ the first need sɛ our spiritual needs a yɛhu sɛ yɛnkwagyeɛ God has a provision for it sɛ yɛkɔ onyameyom he has made a provision for it our spiritual needs in the area of our salvation yɛhu the gospel of salvation and yɛhu the gospel of godliness say yes after I have been saved and to us will be whole sɛ onyameyɔma yɛ nyinaa meyɛ fia ma onyankopɔn ɛno ne me spiritual me honhom mu ahia deɛ ne mpɔmpɔnsoɔ ɛno sɛ mɛnya nkwagyeɛ na nkwagyeɛ no akyi no mehwɛ sɛ mɛyɛ fie mɛyɛ tenabea ma onyankopɔn yɛhwɛ ne bebree nenɛ fa bi nso a yɛrehwɛ ɛne sɛ when God streams his streams comes to address our material needs yɛn hunam ahia deɛ nso onyankopɔn wɔ pɛ wom ɛna onyankopɔn ɛyi n'adwene adi ɛma yɛhu ɔno n'adwene anaa ɔno ne pɛ ɛfa yɛn hunam mu yɛdie yɛn hunam mu ahia deɛ wom ɔhu sɛ onipa man has yɛn ka sɛ 10 basic needs the need for food clothing sɛ adidiɛ na aduane clothing afadeɛ anaa mekata madagya so shelter baabi a medi metiɛ de ɛto protection bambɔ good health menya apomden wealth yiedie rest mahomegyeɛ dominion kwan a mefa so di adeɛ so reproduction sɛ mɛdɔre biribi firi me mu aba physically ne reproduce ɛna seeking God mehwehwɛ ɔno ankasankasankasa nso ɛno nso ɛyɛ basic desire in every man ɛnokorɛ wo there is an element of every man seeking God sɛ wogye to mu sɛ wonyintomu ɛwɔ hɔ onipa bia du bere bi ho sɛ ohia nyankopɔn onipa bia onipa
biaɛno
ne ma diversion akyea no ɔhwehwɛ biribi ɔhwehwɛ onim sɛ supreme being bi wɔ hɔ wahu o there is that need nyankopɔn no anaahyɛ na deɛ hyɛ nnipa
musɛdeɛ
wohia wowɔ that need for food saa pɛpɛpɛ na wayɛ no enti ɛwɔ hɔ material all these are material basic needs in man or for man a onyankopɔn ɔwɔ ani ka ɔbotae sɛ you satisfy them enti Paul ɔbɔ mpa Philippians chapter 4 verse 19 Paul ka ho asɛm ɔbɔ mpaɛ ɛma Philippa asafo no Philippians chapter 4 verse 19
Philippians chapter 4 verse 19 but my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus
Philippo. All your needs.
Needs was need.
Needs. Needs.
All you need. I don't even have. There's a.
Show. Pechino.
Na minya nkupon be mamu die ehia mu nyina. Se die na hunya no tie enu nya mu
Kristo ehia mu nyina. Ohun mu die wo ho. Ana honam mu nso ehia die yo de. E wo ho. E wo ho. Yesu kan ho asem Matthew 6. Yen hwen free 25. E be si 33 no. But you have empathy in Sia, in Yimu, Adunu, Enum, ABC, Adiasamiensa. Once
ya, take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. Is it not the life more than meat, and the body that raiment? Behold, the fowl of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feed them. Are ye not much better than they? Which of you, by taking thought, can add one cubit unto his stature? And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow. They toil not, neither do they spin. And yet I say unto you, that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Wherefore, if God so clothed the grass of the field, who today is and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of a little faith? Therefore, take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or wherewithal shall we be clothed? For after all these things do Gentiles seek. For your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen.
Amen.
Matthew has empa eti insia imua diununum eriko. Ye inti mesimo se monyonye mokra hon se edina
ibidi.
Monyonye mokra hon se edina ibidi. Ana edie na yebe yebenom ana se muni padua ho se edie na yebe fira okra ensene duane na muni padua ensene ntoma ana munhwe wie mu no ma se ongu na ontwa na omoaboa ano engu asan so nanso musoro eja eyia ne won amunsombo ensene won ana mumu hwan na obadwene a obetumi di dakro ato ne nkwa na so dabi na edie na modwendwen entoma ho munhwe wura mu sukoko sedi enyini enye adjuma enso ento asawa nanso mesimo se Salomo ani onyam nyina mu no wanshishe ne hon se yenu mu bako. Na se onyankupon fre wye mu hahan a ewo hona. Na ochina odi gu fon nu mu no entoma sa. Owi nye die e chani ye. E mamu. Mua mu jidi isha.
So 31. Okay. Oba to aso na se Yentu hwe nkomodi ana Yesu ani odia. O chi o ani adwen, o adwen si bibisu. Se ansa na obeduru verse 33 or kase. They should be concerned more about the kingdom of God.
His righteousness.
Obo we nyina no so honam mu ahia die we nyina wo se oh ewo ho e ka mo ho na so nyankopon ani wo so odwin ho
kra
e che mo ankasa kasa no odwin ho e che mo ankasa kasa. God is interested in your basic needs, in your material needs, needs in this flesh, needs on this earth. Onyankopon wo hia de e ye honam wo hia de na ni wo so se ye aware se ye usuku sem se ye
apomudin
apomudin
onkan ko abrabo mo
se ye odwuma sem bibi bia e fa ho onua odofo nya huto so kese se God has an interest in it. Onyankopomba. Nyahu toswo kesiye. God has an interest in it. Neni kuhu. Owo butaibi. Owo pebi se. Bibi biye ye hiyadiye wo honemono. Obe ye wu. Eno nanu wakana ha se. Eno maampu.
Ono nwo ncha.
Ono ncha. Nanswoye de udidi. Who feeds them? God. A muampu. Then you come home.
Okay, also, when teenagers say, not aiming the school fees and wonder. So, maybe I'll be home.
So, Papa.
Maybe I'll be home. You'll be the new home. It's good uniform. One once one day, or walk.
If it's on you, so, Papa, be a. I'll be sure I need to be in the end. Yen the dodging.
Wow.
I don't know see anybody also. Then I dream also said, Sammy Tias as he swim. Quite best to meet him with Gina to be a bimua, no moon young coupompe, a fat marim. If it's a me who nippeno, na men man nantimuno, and no me de pleasure, Emmanu,
Jenica Emmanu,
Emmanu.
Wow.
Our rain, they meet me our. Now, principles bear our religion as well. Ebe ye pleasurable to God.
Wow.
Our enemy mako wariu. Na unyangupo onji sheye, unyangupo onunimdiye, unyangupo on values. Ena mijina aso, ena mitim, ena midi wari. Eno ena di pleasure ebreno. Suku ni di ameko. Na kwa ya meifaso, edi achro mi exams. Nimdiya meji. Yemedi yo e de nika bibiro nyango e yo nyango pompe muana adwuma no de manya nsaka kwan benso na menfa mensa e fa so kan adwuma no ana nhyehye e be na mede ye adwuma no a e yo nyango pompe because owo pe bi wom yes an intro adwuma no na ho kwa e ma kwa kwase me na me pe na me ye adwuma wo me na me pen na makwa rewo dabbi bibibia ye hu nyankopon de asi obi a he has principles in shisha ya e wosa de ni faso se me si medidia e basic need yes e wo honam e wo nipadua mu nanso nyankopon won shisha ya e de ato hu eno ne ye hwese ye ni ba ye hu so se onyankopon sha on hwese hia die we nyina se ye honhom die eye honam die honam die sha on hwese obe ye honam ahia die we nyina maye no ordinary instructions wo ordinary instructions bi so
sheye bi aya to
yes the manifestation of God which comes to address all these needs comes in the form of instructions which means we must respond positively. Ayen shisheya odi ato say here dey we nyina ho no instruction odi ma me fa ho no a me jia tum na ma yo no say there all kasa me ye no eno ne ma me hu ahia dey no anu yie ahia dey no say all ye e woni pem. How do we pay attention to instructions in Yankopon de mai efa ye hia dey ho ana me fa no say dey me pe me na come dey me na kwa me fa so di die die e fo yakopon ben e ho ben me na me se me kata madaja so kwa me fa so akata di e fo yakopon ben me be ba bi di mi ti ato kwa me fa so nya ba bi a me di mi ti e to di e fo yakopon ben yes odofo ni nyina eye die o yakopon instruction o yakopon de mami instruction on Yankopon de mawa ofa na wananti muno eno ne masa hia de no anu ye no aba no e de anika e de ani so e bro Yankopon e ye ni pem. Many people want to see results nipa bebre agidi 43 bebre e hwehwe anu ye bi e hwehwe results bi emuaye bi nanso instructions ahodo nyankopon dia to ho a efa ahia dia ahodo our many needs no ye po
humfa so
ye mfa ye nyintum nanso ye hwehwe results a edi enika bebro nyankopon ye hwehwe he obetimi anya results bi o nanso it is not in the pleasure of God
some
eh humpa papa hwe Deuteronomy chapter 28 verse 1 and 2. Amrena Canada, the Beckine, a King Kind Bibri. Deuteronomy 28, verse 1 and 2.
Deuteronomy 28, 1 and 2. And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments, which I command thee this day. That the Lord thy God shall set thee on high above all nations of the earth, and all these blessings shall come on thee and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God.
Mose nguma etosu enum eti edionu enwoche imu ba kuni ni mienu asi sutie hun enshira.
Ose die hun shira
sutie hun shira na se utie ewurade onyankopon ne se wo behye na wadi ne mransem so a
wo boso makomako mai to bo ase wo honom
ne mransem a o behye wo nei nyina so a
shasie mai
se na se utie ewurade onyankopon ne se wo behye na wadi
se wo ye de utie edika wo ye de utie ne ne
se obehwe
was ahwe
na wadi ne mransem obehwe wo nei nyina so a Awurade Nyankopon be ma wo so akosoro asi asase so aman nyina so
wa ohwe maso kanko yeyo ohu de Awurade asem oka
so na enhyira yi nyina be ba wo so na abeto efise utie Awurade Nyankopon ne
tie Awurade Nyankopon ne nya nipa ne utie Awurade Nyankopon ne ne oni Nyankopon wa yonkofa ayonkofa no wo ben no ehuno ama unim se asue se de uti Nyankopon ne tibia bia mu enya kwankyere bia obi di ma o se yo se uhuti o se uti ne me no wo hwe se obeyo o se nyira yin na be dey
betim na beto
nyira na be dey
betim
betim e na be dey enya wo na ube hwe ube dey ube tin nyira no
e betim
e o se se me se me yesu tie pajo kan twi ni bio
se utie Awurade Nyankopon ne
se uti mitie Awurade
Nyankopon
ne nia
se obehye na wadi ne mransem so
enti hye instructions a hodo de to ho efa eye the basic needs food clothing shelter protection good health wealth rest dominion reproduction seeking God. I was sending me who Nyankopon instructions. I hold God there to whom. ne no no se se mitie Awurade ne fa ho a na me ye den
na wo be hwe na wadi ne mransem
na me hwe se me di mransem kro Awurade dia to sa basic needs no ho a aha
me we sha wo eneyi nyina so a Awurade wo nyankopon be ma wo so akosoro asi asase so aman nyina so na enhyirai nyina beba beto enhyirai nyina beba wo so na abeto efi se wutie Awurade wo nyankopon
efi se me yeden
wutie
Awurade bantie honam ne bantie honam ene bantie mi pene bantie wiase ne bantie abusuane a enam nyankopon nim
wutie
bantie mi padua wo
wutie Awurade
bitie di Awurade aka fa aduane ho bitie di Awurade aka fa me kata madeja ho bitie di Awurade aka fa baabi a me pedi bitie ato bitie di Awurade aka fa reproduction ho bitie di Awurade aka fa me health ho bitie di Awurade aka afa mi wealth ho bitie mi hunu di Awurade aka afa ho na mi tie na ma fa no aye no eno ye di shiraba ho se aya resa eno de di aya resa ba ananke de na obi a osa e wo no so na Awurade ma ni instruction se famako e ka we hu we hu ne di na osa ni ntunko e logic science for bebo aya se health for bebo aya instruction na efra urade ho aba
stream
am I was streaming am on eno ne de nkwan ba enye what is logic
no
eno ntine ho se yen po en fa se bi a health and as a medicine na en nanzu hunde jitum se de urade pu aba ho no sat bi ya no sa bere mu no eburu bi bia so e de na yesu akodi mu ada e de duanan na wa wie na bible si come day no na bonsima ba ebe so na hese dane ebuoi abodo se come na de wo e na wo so otumi atimi dane abodo yi ebuoi e ma ne ya abodo mi nua bi si ono de enkenye buo no nko a se ba bi okoye possible se nka mountains ne hills wo nka hills no mum e no de e come de no no ohwe mountain ba ko a odane na abodo enye buo keto a no wadi ni nyina show comma do na wo to me se odane e no kren so nanso instruction be no yankopon aka fa aduane ho man shall not live by bread alone the two no me na yankopon ka asem na yesu aka say yes come de be die nanso instruction era de de mame ebreimu anya se wo me tie o se me fa yes e no na dofo no e wo si yesua
Jesus.
So if God has an interest in even my material needs or my material needs and he says send me pen and me fanu e was send me hwehwe instructions kura urade de ma me fa ade kura me hia
me 1023 so nipa kwan eni ni nsem
eni ni nsem
ni nsem so be 92
be 92 wana mo ntia ye wo se sika na upe ntia wo wa wo nsem me ka ba ko mienu miensa bom kokwan so ba ko mienu miensa ba be fa before we dey share her oh as soon as you hear sefai is that how God is instructing me
nyamisika
dem pena me die is that how God me and me pena me die atade me pena me she is that how God has instructed
oi osikani no say busy si mache
me be ba ba increase the bank
catch me crazy didi na juju
na juju say say dey on open no oya no
go pon say o kwasi ya
wahu enti ye miania ba ye ho so say yes we have material needs one God has an interest in it onyankopon wo pe bi se whatever basic needs I have the mati God has an interest he wants to satisfy it. So kai woni je bi woni ke bi wo pe bi a e be so ye ade no or the answer ba enna na yesu kan wasem je hwe emoa plants ni ade yina o show because he has an interest in them. How much more you?
Wow, Ben is so bad.
How much more you? And don't nipa be brave, fire quite who knows to be brave to satisfy our material needs. Am I ya quote ya even the instructions of God? Ye quote ya and go pass some air from home. I rather more any brain.
Amen.
Yes, in shroud and go bon stress or dishrayan. And walk on once and say, if you hearken diligently unto the voice of the Lord, do we even seek the voice to know the voice of God? Obi a tukan, I can't do nabaso. Mr. Minko Pervis and Aminko Biana. O Yangupo nipper woman. Eh, yes, o qua. 6 months' time, 8 months' time, but toka. 1 year, what but toka? O qua, your mouth flat. Your mouth, what you may ready. O Nabiaco, a fro walker. O Yangupo pe, a woman, woman, and no, Anna. Obey ye binti. Is that the purpose of God? Is that the will of God? Is that what God has instructed me to do? Enye nshirane se mwenye sika daima u. Nshirane se mwenye mwenye nkupo mpim. Mi huo nye nkupo instruction in every matter. Na mafa. Na manantim.
Manantim.
Deuteronomy 7:12. Deuteronomy
huwa. Ezra 15.
Nye yeshe Deuteronomy 7:12 nansa.
Okay.
Deuteronomy 7. Verse 12.
Deuteronomy 7, verse 12. Wherefore it shall come to pass, if ye hearken to this judgment, and keep and do them, that the Lord thy God shall keep unto thee the covenant and the mercy which he swore unto thy
father. Can't be 15, no.
Verse 13. And he will love thee
till.
And bless thee and multiply thee. He will also bless the fruit of thy womb and the fruit of thy land, thy corn and thy wine and thy oil and the increase of thy kind and the flocks of thy sheep in the land which he swore unto thy fathers to give thee. Verse 14, thou shalt be blessed above all people. There shall not be male or female barren among you or among your cattle. And the Lord will take away from thee all sicknesses and will put none of these evil diseases of Egypt which thou knowest upon thee, but will lay upon all them that hate thee.
And do you say, you know, okay. Quickly. Yeah. I say,
now say, utie atemudie.
Asemo di kan kan se wutie
atemudie
atemudie
na mudisu ye
na mudisu
ah
in other words se wutie me ne me urade asemo a make instruction me dey ma wabri bia I had on Israel for na kasa na so come me no
sure
to abeba
me so abeba to aso
urade unya nkupon so bedi apam ne adoye a oka ho ntam chire unana no so amawo na wado a shirawo
na wado
na washirawo ama wado na washira uyafuru mu aba ene wasase so aba wabura ne wo nsa ne wo ngo ene wonantwie ma ene wo nwan ema asase a okan ho ntam kirewo na nanom se ode be ma wo ni so obeshirawo wasini aman nyina obarima ana obawe nye obonyi ewo mu na ofi aboa mu na awurade beyi yade nyina afie wo so na owe mfa mizuim yade bone a unim biara ento wo so na ode beto won a otane won nyina so
Awurade mo ani se dia bribia e be hwehwe ono ne ne e be hwehwe dia oka e fati bia bia ono ne pe e be hwehwe ne ehu ne e dia no anante eno eno si obedoyen wan wo shirai Awurade shirai nyina
amen
and dem bere ninti yenti bi bia for
my
Awurade en shiro bi bia
enti adofo Awurade shirai so wo jembe na utie ye na ye koso e ka se 2023 special retreat Awurade Adoma 22nd of this month December e wo mi ya na ye sha ase e wo bo ase e urojin retreat center ho no mo no aha adofo se ne me kan ye no ye kwa ko twa nyankopon anim akotie nyankopon asem abompa di mu ada agye di ye dia ko wura afefofra e banu mu te bo moni ase wo de yo ho e be join ye wo ba mema renfi watade ye ah wo be she ene wa for the abebo ene o pen ene o bible ene o jota because wo be twire adi ye nsem na ba na be twire o o se twire na e renfi ha ti fa o jota fa o pen fa o bible ne bra ha and the memory renfi fa ka ho pa ne bra ne fa afode nso abebo a she urade din na onyam me si ye ntia kan fi ye ntia bibia memfa mattress bia memfa bucket bia ni nyina ministry na a provide ni nyina after fasting ni nyina aduane di be break nyina ministry na fa ho kan nyina we de ne se ye bebo afode ba ko ye shia meeting bia ye ntia sika ye mo afode ye nto collection bia after ne oda kwa ye bebo afode ha ntia no na siesie ho na efa wa for the so account na ye nhia Awurade Adoma 22nd and a reporting day te wo kumase na se opese wo join ye na na ye kwa numbers na me de two join obetimi afa 0246199817 and 0245888969 wo kumase na pese obe join kumase for na na ye kwa obetia wo kasika na ye de wo ko center wo street ha ha anti amount no ye kono ye ba no 60 cedis anti o person o join ya 60 cedis ye do ko na san de waba ye do ko center o street so wa so person o ba dia o be si o bo as sports stadium wa o be fa 30 e dia ba abompe e won a retreat center kese wo bebi abeda de ye ni problem atres abeda ni nyina ministry provide ni nyina aduane a obedi after fasting bia o ma provide ni nyina se fa wata de ne fa afford de bebre erade ne fa o bible ene o pen ene o jota o be chirechire se ne o be revise na o ba kai ne wo gina so a meditate erade nsha se waje mre na oni ye be shia 22nd erade aduma da senenzo erade de say am be
Onyankopon ye kwankobia
Onyankopon fina hewa mukasa